Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Jam ñalli sakiraaɓe onon e bisimillae journal Studio Tamani gillal ngallure segu nohun jiri to ɓoggi jandega fandu haala Mamadou Samasek. Ardiɓe taton gollirɗo chambre de commerce Mali naati e juuɗe eɓe cikita jiiɓu jawdi Fourba bangal jogola wakkani kalisi COVID-19. Kikiɗe keñan fedaim darni tafuno mutere mayre balɗe joyi bento jangnirde leyre ka noon ene jokkite to lycée ŋaji e université ŋaji. Ƴewtagol yuɓe inde ben gottoɓe wonna boɗɗa timmude ga segguga e wi fedde humaninde oɗo golle ben jamare nde hinnaki kabar muɗum no haniri. Ɗin woni semme kabarji amen hande kikiɗe alju ben alal Kamsari noga ene novembre 2022. Bisimilla sakiraɓe. Horadio Samedi commerce industrie Mali Youssouf Bathily, secrétaire généralement ko Cheikh Oumar Kamala e kañum ben comptable maɓɓe Lamine Sako naati e juuɗe pool économique et financier Kenyan. Ɓeɗo ardiɓe tatton ɓe na cikita wadde jiiɓu jawdi Fourba mo wakkande kalisi COVID-19. Intala ak Bilal wonko heɓani kadi fasango sita sidiɓe.
Progrès pôle économique holliti wi hoorejo fedde chambre de commerce kan e secrétaire général muɗum e comptable kam e yimɓe tatton wonko tongato laamu taƴo saria on. Lewi progrès on ɓe yimɓe tatton nangama to laamu on caggal lugal goji hollitiɗi wiɓe ñaami buuɗi ko hakkaɓe le watti COVID on ɓe faabiro gollidirare maɓɓe ne. Miccitunde wi mangal paɗi officier en yimɓe joon ndu tongama to laamu on le lewu septembre hitande 2021. Ɓe tongama caggal en lugal goji holliti ɓeɗo ñaami jawdi ko hani yeɗede no e bangal sodde kapnorɗo hokka mangal paɗe leydi malle. Directeur cabinet le lam ibbika noddirteɗo Mahamadou Camara ka e ministre kiɗɗo noddirteɗo madame Boire Fili Sisogo ɓeɗo tongama uddali kaso ana ɓuuri hitande wotere. Ɓe fu nangama caggal lugal goji hollitiɗi wiɓe ñaami kalsi ko hani sodirede kapnorɗo hokka laamu malle o le gouvernement ibbika.
Fedde men humaniɓe kabaru hakkeji tomonte holti wiɗan hani ɓe gattana hakkillo kabaru men cikitali dow ɗiɗo kabaruji ɗiɗi ɓe holti wiɗi ana hani men sariyaji ɗi ƴewte yalla pati ɓeɗo ɓoya e juuɗe tawiɓe jusaka. Kanko maître Marko woni hoorejo AMDH wonko hanni e téléphone Assidou Kanté keɗɗana fayisango Fatimata Mayga.
Sariya ka holliti wiide neɗɗo fo ana wawi uddede so ni hollitama wiyede joom waɗi bonande mawɗo nden mum juge o wawata wattude hen hundeko mum. Nangugol juge ana seedi e sariyaji keddiɗɗi duuɓi tati juge watta fadde mum memde talkuru ma ƴewde yalla ko haala ko gongana wana nden mum ana wawi heyɗintinede fa laabi tati nde joomum nangue. No juge yirata sariyaji ɗi ana seedi no civil en ɓe jirata ɗum ana hani ko talkiɗi ƴewte ko hani weylitede hen fuu weylita hen yalla ko yimɓe ɓoyata le kasoji ɗi ana seele.
Sakiraɓe totaklaji mo dukabar yon banga bemba ame Facebook andi Twitter. To gawto holtam wiide ben jonka ɓorɗe mbara noga yon dow mutuŋaji ben hippoke dow ben duroɓe le wuro Tacharan ben commune Gunzo rew mo woɗɗa gawo kiloji sappo e jeena donno ɓe mbari yimɓe ɗiɗon ɓe jaadi ɗum e dabaji kewɗe wi seeɗa fu. Faneli kabaruji fedde sukaɓe lokkuy AM sindi ben keñen mutere jande balɗe joyi le jandeji leyreɗe ben caggal ko himmeji mabɓe yogaji humcinama hoore bangal milliard uji jeegom e million ji capanɗe sefa men coggu bourse ŋaji ɗi ka noon murtere nde na jokkiti le université ŋaji e lycée ŋaji. Assetou Kanté wonko heɓani keɗa fastango Ousmane Ñaly Bouly.
Walde sukaɓe l'école Mali ɗo woni AYAM yetti ko gouvernement o waɗi joni dow himmeji mabɓe e winde fedde saabe jooɗo haalaji ɓe gaddi laamu o ɓami aadiji jaɓɓinde diplôme ŋaji janguirɗe jande dow dowre noddirtere institut d' enseignement supérieur koɓe keɓi kasen yo wattugol courant dow lawol senu campus universitaire Kabala wattugol caméra ŋaji koroji yalla ndenago an heɓe le nokkuje université ŋaji e wutugol mbundeji hono ɗum e nandore muɗum kano AYAM holliti wiide sini himmeji muɗum ɗi fo kuncanaka hoore ana wawi wadde murtere jande kasen. Hollitinde wiide fay e tawre ɓe darni gol murtugol jangude wona leccude école jande ley leyre fuu woni ko jande fuɗɗiti ɗo bomako ɗo e ley région ŋaji ɗi.
Ƴewtagol yumbo iɗi gotoɓe ben woɗɗa timmude ga sewuga fedde humaniɗo oɗo golle o holti wiide ben tilike golleji tosugol inde kaña dun e guilgol yimɓele yogaɓe kano ardiɓe ɓe mettamasane e ko jambano nde hinnake oɗo golle o no hani tawene nafa muɗum no famɗa fi banggal landinal woteji. Mamadou Cissé keyoɗo amen ga ende wonko heɓene gueɗe fostango sita sidiɓe Fatimata Mayga.
Ko yaata yimɓe temedere e capanɗe joyon wonko ɗereji mumen welta e yimɓe temedde ɗiɗi e capanɗe jetti e jeɗɗon wonko inde mumen tosa le commune Ségou ɗo. gidile fuddode golleji amen de le hitani hikka yimbe beddere mum e welta ana famdi wuri ko me waddi romane on le wi jibril dambeli kan yo neddo goto gollole fedde humnine wiiti gon dereji wotingaaji hande wadede de
transfer hewa hikka hono no rawani no ko min bay wiide do kabar mum yimbe ana gondi e yoppude kabaru o
le wi jibril dambeli welti gon talgedin kan e tosgo inde yimbe yogabe be tilgen di golleji ko boyi ngaddo e tawede fu be jokkinan di golleji fa chamantade go lewru decembre waro
seguga otungoji talkidi timmi ka fa chapantade go lewru decembre min timminata golleji di fu ko heddi e golle o hokkude pv ngaji di
le maire segon yimbe yogabe ana wonde warre jeewita talkumu en ka e talki gidrabe mu en fa handen
talkura ngarmi nangude mi hebi dum mi ngaddo hollitinde mi bi mali lobbo kartinina ngarmi darande genda famu heba wotude hikka
masira nungu mohammed sise ibni sidju tamani yude segu
bangal yetro meden dossier ben semaine dum woni memana hala dum woso e to sikasu ton ngirdo sanadi do watuji de worbe e rewbe fufu na hinni o do kabar o ka non be ngoyti kiti alaji bilidi e ben resugol mudun kanko asata jara won ko hebani ke la fistango umar waygol e fatimata mayga
do luma medin do camion ngajan ki pep tiakuji masako ane mudun ko buri camionji nogay ana dari don bakki berte yo goto e cotto don masako
dobe bo burkina kanama
masako burkina won ka ko buri hewde fu sika so remete ko woni tidalla ka min bawa sottude masako o e sago amen sabu dum wawa resede masako o yida nangi sa resi fa buri yontere fu dum bona mi dan corra jago tobe kanyu en dunna ban dum nokkuji goddi wakati joni o kilo mun ana e buudi sappo ka so dum tidi mi dan cottira kilo mun fu chapantate joyi so dum yalti fa heewi mi dan bawi sottude kilo mun buudi jeddi na buudi jetti
so komi faabe jippini dido kamiyoji rewbele be anni pili nokko o an kebbina chaakuji 5 kiloji maryam jara o goto lamirbe do rewbele
mi ngada nyaloma o fu hebbininde chaakuji masako mi ngatta dum le kamiyo mun jotton do o so min teliki e golleji masako min puddan golle pompiter
kambe joen kamiyo ngaji be ebe jodi ebe domti nokko o ebe kaybano worti mamutu famba yo goto e sarsobe don kamiyoji di
habita senegal
min naban dum kay bamako fa yottade dakar camion fu an wawi bamde ko yata ton ngaji chapande jetti min gonti dalla ka sanne sabu saati atawa masako o fu ko boni hande le camion o chaakuji debbe masako woni hen mi won gollido am dukan nabde hono mun
camion digu bata
tagal mudde jogi tidallaaji ko nayri bangal no be kani resirde o do masako non fedde debno dirton conseil régional do sigaso do hollitiri wiide kanko docteur Soumaila Traoré goto e lamido ndedo fedde debno dirto conseil régional o yobbe gonde darnude usine ngaji didi no be kani weltirde dido nyamtuuji
pour la patate douce
ko masako ko mbe ngondi e waddude kaake gollirdi mbeylitoji masako o do e lebbi didi ngaroji di min puddan golle o wela tawe yimbe senegal kanyi e maroko ngarato hoide masako o gano yafiri njaha mbeylitaya dun wande dun biski na nyamduji goddi kasi tilo ngara sori tamin dun kasi ko ni tidalla ka yimbe jidondira gollidata
c'est l'union qui fait la force
mi titide wiidi nyaloma hande o ko yaata usine ngaji nogay dun conseil régional o wi dernier le ngalurende dido usine ngaji ana wonde woyeltinde ton mangoroje e pomme de terre e konande mudun dun ko isata jara hebini sujo tamani sigaso
sakrabe dokkatane kabaruj amen hande di danno andon no fayotade aljumaare nde yewtere jis jutamani fufu ngalure segu iwrata yaade le radioji chapane jitti e joyfi e television ngaji itati jokondirde amen di mission don no fu video no baba saatu fum pitalu de bembal amen 3w.tamani.org manno dum jamo 37321 o sede yewtere meden magazine yotor meden magazine sukabe hande ana yowi do yambere nyandi noga novembre nyaloma hetnaado sukaku den no suslio wonno watande hakkilo kal hakkeji sukabe o do nyaloma o men haybude sukabe be e wi UNICEF e buri milioji didi sukabe be njahay l'école le Mali den no sabi tialaji udugol classeuji le raison ngaji sahal e wudundu sabi rafindena gudun den no kanko lali tangara wonko hebenen keten fosango Umar Wagul e Fatoumata Mayga yo enki region
nokay liwru novembre woni ñaloma keƴƴanaaɗo haqqeji sukaaɓe le adnaaru ndu kanko Youssouphe Bagayogo goto kumido kabar yirminde haddeji sukabe leedi ndi o wi do mallido do gonde wadde imadraji la sukabe an totte haddeji mudu yen
cette journée est relative
nyalomo an fawi do kulleji kewdi di gatte le leede de do teddinde hakkeji sukabe kany en denaagu mun en sarya jo inama do denaagu sukabe kany e pelle kewde gollobe do kabaru denaagu sukabe leedi malindi kany e ballidobe mun fu an gondi e wande dabareji no dum huncente hore
avec ses partenaires
fedde UNICEF de yo fedde faboton no suka wori leedi ndi kanko kedan de do fedde leedi malindi o wi wayde de na ko li no ko ko dum latiki sababu su suka be hewbe kebata jangudi lekol kedde mo kanko Andrea Bertera o ko sifi do hen
du etawede fu hakkeji sukabe fu ko enaka hore fedde UNICEF kany e gollidobe mun ana sullini jande sukabe le lewru juin hitane 2022 ko buri ujunere kany e temere je ekol won ko udda UNICEF holliti wiide ko buri millionaji didi sukabe du mu e barata hakkunde duubi joy fayottade duubi sappo e jeddi ngoni ko ngala e ekol
o de l'ecole
fedde humini le kabar hakki sukabe le leddi don tawa kanko Samba Diallo gote ngodde le der do fedde o wi ko heewi an haddi haddi sukabe yardi yesu nyalloma handen o fa ko nayri bangal denaagu kanye talkaaku
siyo mali
le mali kulleji kewdi katta jande sukabe do wawi wiide talkaaku rafi jande kanye fina tawa yogaji ong ngaji di ngala mballa laamu o ka ong ngaji kewdi do kabaru denaagu sukabe ngollirata
protection des enfants
to motito wayde jande sukabe dum latik sababu so wobbe nayri bangal gube de non kanko noddete Aissa Tamboura kedjaado sukabe to motito hollitiri wi
ɓe mballa min dow kabaru jande sukaɓe mottiga en saabu ɗum bataka sanne rafi ndenagu kañe du école ngaji kewɗi goni ko udda ɗum watta so sukaɓe mbawa jangoyde ɗo enna sembe e doole sukaɓe hewɓe dokkira malfaji
to gawoto suka wonɓe tonɓe kolliti nimse muɗen sanne ɓe mbi hono yeru mabɓe uddaɓe to e kasoji ɗi sariya muɗen wattake law kanko Oumar Yacouba Touré o haaja avocat en naɓe toon huminiɓe kabar hakkeji sukaɓe
miɗen mbawi wiide hakkeji sukaɓe ana kuncana hoore nokku goto dum ɗe mbawi wiide kuncana ko hoore saabu haalaji kaliteɗi ana kewi fuɓura nde talkiɗi moƴƴinete kasen sukaɓe hewɓe goni ko uddale kasoji ɗi fayi haala taƴugol sariya mabɓe haalataki ɗum nde miɗen darda laamu o ɓe gaɗa dabari ne jingonoɓe sukaɓe gollirata fa ɓe keɓa yoppitede yalla dayan ko gaɗini ko e muyen
fedde nde noddita ONG NRC wi ko ɓuuri sukaɓe ujunaji temedere e capannayo en jetton yonguitiɓe kañen goni ko ngala talki jibinirɗe ñalawma handen o